Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chinai. Davide ndi Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 1 ufika pa 54. Panali nkhondo pakati pa Filisti ndi Israel. A Filisti anali ndi mwamuna wa nkhondo wotchedwa Goliath. Anafuulira kwa Israel ndi kuti, sankhani munthu, ngati adzandipha ine, tidzakhala akapolo anu. Koma ngati ndidzamupha iye, muzakhala akapolo athu. Aisraeli anachita mantha ndi Goliath. Panalibe mmodzi anatha kumenyana naye. Tero wa mngono David anati, ndani mfilisti uyu yemwe sao pa Mulungu? Sayenera kuopyeza ankhondo a Mulungu wa moyo. David sana muopa iye. Mulungu anamthandiza kuti aphe msirikali uja. Tero David anatenga luzi la chikopa ndi mwala na uponya ndi kulasa Goliath. Goliath anagwa pansi ndipo David anamthamangira. Anatenga lupanga lache ndi kumdula mutu. Tero ankhondo a Israeli anapambana a Filisti.